saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay cabburinta dadka banaanbaxaya ee dalka Iran kadib gabadh 20 jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini ay dhimatay iyada oo ku jirta gacanta booliska. Warbixin ee qortay Liga Shalayn oo ka tirsan VOA-da ayaa waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwax.
Xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inay adag tahay in la helo tirada rasmiga ah ee dadka banaanbaxaya ee la dilay, la dhaawacay amaba ay xidheen ciidamada ammaanka Iran sababtoo ah xayiraadaha isgaarsiinta. Wala warbaahinta dowladdu ay tirada dhimashada ka dhigeen 14, iyadoo ay sidaa tahay ay afhayeenka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Rafina Shamsadani ay sheegtay in ururo aan dowli ahayn oo la socday xaaladdu ay ku warrameen tiro intaasi ka badan, iyadoo sheegtay in in lagu kalsoon yahay ay ku warantay in 76 qof la dilay, kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo intaasina sii raacisay in 100 kale lagu dhaawacay ugu yaraan 11 gobol.
We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protesters and by the apparent unnecessary and disproportionate use of force against protesters. Firearms must never be...
Si aad ah ayaan u danaynayna waxa ay ka sheegeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha sida xun wax uga sheegaya dibadbaxayaasha iyo sida muuqata ee aan loogu baahnayn ama aan habboonayn ee awoodda loogu adeegsanayo dibadbaxayaasha. Rasaas waa inaan weligeed loo adeegsan keliya si loo kala kaxeeyo dadka isku soo ururay isku soo baxyada. Waa inay keliya u adeegsadaan haddii ay jirto halis nolosha ah ama dhaawac halis ah.
In the context of assemblies, they should only be used in case of an imminent threat to life or of serious injury.
Boqolaal qof ayaa lagu soo warramay in la xiray, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa xuquuqda aadamaha u dooda, garyaqaano, kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, iyo weliba ugu yaraan 18 wariye. Shamsadani ayaa sheegtay in haweenku ay ka mid haraadayeen xirashada xijaabka ee muddada 40 sano, balse booliiska lagu eedeeyey inay garaaceen Amiin iyo dhimashadeeda xigtayba ayaa ahaa gacantii ugu dambeysay. Waxaana Shamsadani sheegtay in waqtigan ay jirto taageero soo burqanaysa oo ka imanaysa dhammaan qaybaha bulshada iyo weliba deegaano badan oo Iran ku yaala.
Women human rights defenders who have protested the use of hijab or who have taken steps to remove it, they have for many years been targeted, intimidated, harassed, arrested.
Haweenka difaaca xuquuqda aadanaha ee ka banaanbaxaya adeegsiga xijaabka ama kuwa ku tallaabsaday inay xoraan waxa ay ahaayeen kuwa sanado badan ba la beegsanayay, la cabsi gelinayay, loo cagajuglaynayay, la xirxirayay oo la garaacayay. Waxaa jira dhowr kiis oo taagan oo ah haween loo soo xiray ama ku eedeysan wax la xiriira xijaab.
In relation to the hijab.
Booliska Iran ayaa dafinay in Amini la garaacay markii ay xidhnayd. Shamsadani ayaa sheegtay in ka jawaabid la'aanta aan waafiga ahayn ee dhimashada Amini iyo carada jidadka isugu soo baxday iyo sidoo kale jaritaanka isgaarsiintu ay saameyn daran ku yeelatay bulshada reer Iran. Xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta Iran inay ka jawaabaan xaaladda. Shamsadani ayaa iyaduna cadaadinaysa in baaritaan la sameeyey iyo weliba in la tixgeliyo xorriyadda isu soo baxaya cabbirista rayiga, iyadoo sheegtay in dowladdu ay joojiso sida xuno ee ay uga hadlayso banaanbaxyada oo ay dhegaysato.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Liza Schlein.